Wahayu Yahaya surawol nayaɓol. Gaɗa non mi raari, sey ngimi wongal dammugal e maɓɓiti e ton dow. Sey nammi hononde nde nanunomi arande, nandunde e duudol luwal nde wi'i, ƴentoyɗo o, mi holluma ko waɗata gaɗa ɗum. Ɗon e ɗon ruhu Allah jippoyi dow an, sey ngimi jooɗorgal laamu e dow. Goɗɗo e jooɗi dow maagal, jooɗiɗo on e ɗelkito, bo ɗelkitaaki kaaƴe jasfa e kaneliyan, nden timbo timbola ɗelkitotonga bo hayre emeral e fili jooɗorgal ngal. Haade maagal e woodi goɗɗe jooɗorle kanje 24 e ɗe piliingal, nden woɓɓe mawɓe kamɓe 24 e jooɗi dow maaje. Eɓe ɓorni kolte daneeje, eɓe taari giifi jiinaari to ko'e maɓɓe, eɓe jooɗi dow jooɗorle ɗen. Maƴƴe ngaɗi ka wurtoyaaki to jooɗorgal ngal e hoolo e palmaali, nden yeesu maagal fitilaaji joweeɗiɗi e nyaama, kanji ngoni ruuhuuji Allah joweeɗiɗi. Ɗon maa yeeso maagal e woodi goɗɗum nanduɗum e mbeela ɗelkitotoonga bo daaroggal. Ɗon maa e woodi goɗɗum tagaaɗum kanjum nayum, gooduɗum gite kootoye gaɗa e yeeso, e ɗum fili jooɗorgal ngal koo ndu e wuttudu. Tagaaɗum arandejum e nandi e sembindu, ɗiɗaɓum ɗum e nandi e ngaari, tataɓum e woodi yeesu bo ngo neɗɗo, nayaɓum e nandi e shiila piirowa. Ɗum ɗon tagaaɗum nayum gooduɗum yonki, koo ɗume e woodi biyeeli joweego'o, e ɗum woodi gite to ɓandu kootoye. Jemma e nyalowma ɗum alata yimuki e ɗum wi'a, o shaniiɗo, o shaniiɗo, o shaniiɗo, Allah joomiraw joomu bawɗe, kanko woni ndenno, kanko woni jooni, kanko woni yeeso ɗo'o. Fuusharel ngel ɗum ɗon tagaaɗum gooduɗum yonki, yimi gimol mantuki e mawninki e yettuki on ɗon jooɗiiɗo dow jooɗorgal ngal, gooduɗo yonki haa abada abadin. Sey mawɓe 24 ɓen jana yeeso jooɗiiɗo dow jooɗorgal ngal ɓe mawninamo, kanko gooduɗo yonki haa abada abadin. Ɓe ndesa giifi maɓɓe yeeso jooɗorgal ngal e ɓe mbi'a, yaa joomiraawo Allah amin, a hewtii mawnineeki mangu e laamu e bawɗe fuu an jeyɗum, ngam an tagi koo ɗume e yidde maaɗa ɗum taga ɗum jooɗii.